in dhammaan shirkadaha ka howlgala deegaanada galmudug ay sida ugu dhaqsiyaha badan markaa ay ku bixiyaan canshuuraha markaa dowlad goboleedka galmudug looga baahan yahay. Arrinta ayaa looga hadlay. Waxaa kaloo looga hadlay in shaqaalaha ama hay-adaha kala duwan ee ka howlgala deegaanada galmudug ay isa soo diiwaangeliyaan, isla markaana iyagu laftigooda ay ka shaqeeyaan deegaanada galmudug. Arrinta ayaa macnaha ka mid ahaa arrimaha looga hadlay shirkaasi. Sidoo kale shirkaasi wasaaradaha iyagu u xilsaaran dhinaca dakhliga sida boostada isgaarsiinta oo iyadu laftigooda ay ka soo baxday go'aamo in shirkadaha waaweyn ee ka howlgala deegaanada galmudug ay iyaguna isdiiwaangeliyaan, isla markaana ay bixiyaan waxyaabihii markaa saarnaa oo markaa ku waajibay. Arrimahaas ayaa inta badan looga hadlay.